Aha, sikia utamu wa ziki zito bani. Harusi tunayo ama hatuna? Wapi Margaret na Joseph? Wapi wale warabai kaweni na samburu mwangea? Igelegele jamani. Ahadi yenu wapenzi, leo harusi tumeiona. Ya dada Margaret na Joseph waifunga ndoa. Sote tuwashangilie, kweli wamependezana. Rabai kaweni, wazee Zaka, nibigelegele. Baba Louis Zaka, na mama yetu Fatuma. Wanjema, sake maulana, wanawaombea. Kaka Matthew dada Mnyazi, Joyce na Emily. Wakupa kwa heri, wenda yaanza maisha mapya. Kaka Chizigwa nae Kaingo, dada Chinyavu Mbeyu Nyazua. Nae Agnesi kukukaribisha maskani ni Samburu. Heri njema twawatakia, amani muwapo nyumbani. Waje msisikize, kapendane kwa raha au shida.
Ili neno samani likawe kama kichekesho. Pendane jamani, mkalilinde pendo. Wakudumu nyumbani, mkawe na malengo. Kuachana ni kisamani, haya ndo yangu maneno. Jimami we huyu hiko, wendela he. Zumbu yunangu hala, wendela he. Masakala we hu, wendela he. Masika ni Samburu. Jimami we huyu hiko, wendela he.
Na Josefu waifunga ndoa. Sote tuwashangilie, kweli wamependezana. Rabai kaweni, wazee Zaka, nibigelegele. Baba Louis Zaka, na mama yetu Fatuma. Wanjema, sake maulana, wanawaombea. Kaka Matthew dada Mnyazi, Joyce na Emily. Wakupa kwa heri, wenda yaanza maisha mapya. Kaka Chizigwa nae Kaingo, dada Chinyavu Mbeyu Nyazua. Nae Agnesi kukukaribisha maskani ni Samburu. Heri njema twawatakia, amani muwapo nyumbani. Waje msisikize, kapendane kwa raha au shida.
Ili neno samani likawe kama kichekesho. Pendane jamani, mkalilinde pendo. Wakudumu nyumbani, mkawe na malengo. Kuachana ni kisamani, haya ndo yangu maneno. Jimami we huyu hiko, wendela he. Zumbu yunangu hala, wendela he. Asakala we hu, wendela he. Masika ni Samburu. Wendela he, zumbu yunangu hala, wendela he. Asakala wehu, wendela he. Masika ni Samburu.
Sikia maneno. Ziki Studio. Wapuyada Joyce. Cheza bisuri walai. Cheza, 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 cheza. Awote.
Zumbu yunangu hala, wendela he. Asakala wehu, wendela he.
Ziki Studio.